harambe tujenge inchi sote pamoja. Tukaribishe wageni wa Kenya, Baba Kenyatta akasema.
Thank you.